zamani pesa zimeba na yende mbabazi za Yesu amuche.
Hamwe ne cyanyuma wita bamwe beineza minza no mukanwa kabo niba kuma kuzunwa kwabandi bakagureti manyaminza niyo kuzunwa Yesu nuwagine waza kupima okwabando banze no kwawe
Imiyaga yensi
Arele shop sabangi Pesez mweba Ayene
babazisa Yesu
Chikari chamu